Kali koti marambe yo. Wana wa muafi upi amani utese wena. Weno kete gile dalangi kujongile. Maluwe, 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 maluwe.